mubula mubwange luimba munda yo mutima gwange kwelutandiko kuimba luti bulamu bwange ne bukakana luimba lwa mukwano mwana wange nayo mukwano kulyo guonya aluimba uliaimba atobaye muimbi wabaimbi bonna simulamanga konga yebasi zene wenne bakaba ulira ye mukumi wobulamu bwange era ye wautanga watika abera mu ngendo zange ne mu mirimu eyo gye nkola anungamye ebbanga lyonna wabula ye musumba wange ansiiza amafuta ku mutwe nabe kikompe kyange kiyiwa mu maaso g'abalabe bange mbategedde emmeeza ennene mu nsi eno omuli okufuba mbwa ndaba nga njaziirana akwata omukono gwange na nnyimbira nti tobala kutya tobala kutya mwana wange nakumanya ntera nkwagala nakutukuza ng'ensi tennakulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala sirikuleka gyonaagendanga naaba naawe tobala kutya mwana wange nakumanya ntera nkwagala nakutukuza ng'ensi tennakulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala sirikuleka gyonaagendanga naaba naawe mukwano ndi wamu naawe elimu abalabe bangi abankyawa watali nsonga balumiza ddala obulamu bwange nakuyange ly'essanyu yaabwe mbambuuza ebibuuzo bingi si lwakuba nti banoonya kumanya kye banoonya mu nze kulemwa mitima gyabwe gifuna essanyu ndi mulamu lwa mukama yekka yesubuko yesuubi lyange senga yaleka obulamu bwange nandiwanise mbalabe bange mukama yamanya amagenda gange era yaalina ebyange byonna mazima ye katonda wange kuva munda ya mmanga nzala sirita kabi mukama waali kasita ye musumba wange akomyawo emmeeme yange setagenga mukama asobola mu nsi eno omuli okufuba bwandaba nga njaziirana atwala ku mabbali agamazzi amateefu na nnyimbira tobala kutya mwana wange nakumanya ntera nkwagala nakutukuza mu mikono gyange sisobola kubeera mu ngalo zange tobala kutya mwana wange nakwagala sirikuleka nagendanga naaba naawe wadde bakuvuma abo tobala kutya mwana wange nakumanya ntera nkwagala